Kazi yemdemo kwa nile, panja kolo salama kolo lina hena Koka chola kubwe ni kumao Leri banga za machari Koka chola kubwe ni kumao Leri banga za machari
MTL
Yeah. Hey, you didn't check for the name, didn't you? No, I figured out.